Omis Music.
Neo Jet 44. My girls not to be better than anyone else.
The baddest DJ.
It's to be better than I was yesterday.
Oh, sinile kawakai kutamanga.
Zstop.com.
Oh, sinile kawakai kutamanga. Kwaka nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Oh, sinile kawakai kutamanga. Oh, sinile kawakai kutamanga. Kwaka nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa.
Nowadays in a gazi sini gona. No mess in a tulo sin to wonder. My pressure full of fulu. Yango paki lako. Kuli life weze lufa kako. You bela so hard to peze famoshe. Life you to wanga city easy. Every time ni mankala nidi peace. No time on a poverty mpaka ni peace. Muntu wa ulesi I don't give a fuck. Iku blow what is a blow. Sini konda famaraki ituwe. Nengo washa future na mpaka ituwe. Neo Jet 44.
44.
Oh, sini leka wakai kutamanga. Oh, sinile kawakai kutamanga. Kwaka nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Oh, sinile kawakai kutamanga. Oh, sinile kawakai kutamanga. Kwaka nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa.
Ukwacha kusen, sen. Nzelu zaima mu brain maybe nione. Anko God that's when,
when.
Bintu vizanka lache, let's go. Nipase kupepa machezi na vifuaka. Hapa guys ibuntu mbano sitata. Kuyesa tima esa baka ngatabe damn. Baka ngatabe uwaela no wata. Nipigenda baza igaso evidenka wakwati mulaza. Very soon in life is a passero popular even in Kalamonga Kaspa.
Oh, sinile kawakai kutamanga. Oh, sinile kawakai kutamanga. Kwaka nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Oh, sinile kawakai kutamanga. Oh, sinile kawakai kutamanga. Mpwaka nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Oh, sinile kawakai kutamanga. Oh, sinile kawakai kutamanga. Nika pese veni funa. Nika kale veni funa. Nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Oh, sinile kawakai kutamanga. Oh, sinile kawakai kutamanga. Mpwaka nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa. Nika pese veni funa. Naine nika kale veni funa.
Nankasha si Wilson. Don't
remember drink. Where you got it from.
Mr. Donald Dubulu, I gotcha. Whiskey, God bless my hustle. Dumb booze, that's all.